kutafuta hela ni keshe, na mapenzi ya nitese moyo wai. Kwani ubachela kiwete, eti penzi li nitese moyo wai. Oh, oh, oh. Ukini chete lawama, kiku chete lawama, saya nini mapenzi ayaya. Mapenzi ya kiki madrama, njini pisi garama, saya nini mapenzi. Oh, oh, oh. Bora sasa acha tulewe, tusahau mapenzi. Bora sasa acha tulewe, tusahau mapenzi.
Rosa Africa Bundisa.
Najiweka mbali, nitafute mali, nitafute do. Hali siyo hali, mapenzi ni ghali, bora nisake mali, nitafute do. Napata kunifa, kwenye shida na rano tu. Baby you, mali kilomita, nipo najiweka to you. Baby you, nione mapenzi mabaya. Ukikosa sikosa nina ritaya. Mwenzi osi awezi matatizo. Matatizo.
No time now busy na saka do lali. Niseke vya mapenzi kiza matai. Jo, drama za mapenzi letia. Mwacha na kutangazia. Umemona na muhonga bia.
Bora sasa acha tulewe, tusahau mapenzi.
Bora sasa
acha tulewe, tusahau mapenzi.
Ai mama,
eti mawazo, ai ya nini tena? Kisa mapenzi, ai ya masinema,
ai ya ya
ito kibango, ya nani tena? Twende tulewe.
Try for music.